Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare tete lewru mars jena yamde soki der maison de la presse bamako do njutino no do kabaruji do yumor way kala konko noddertere Mamadi Keita wonto buggi jamde to. Konairi bangal yimbe le nyongi tittobe fa hande dum yaray tiagal le lamu banya gara holli tan wiyede gallure de yimbe le hewbe kanyen na ton kanya fa yottole gallure yoroso konairi bangal weltinde jambore modum be kolliti le leedi malidi dum yaade esriya jati le hitar hikande yewngim ele dum beltimbe jamboje modum en en jaran fa no kono dirte tominya hotto jone be jogi tidalaji konairi bangal kudde kecce be bi kudde kecce kon le ngalure de furdu leedi burkina faso di iwata so yottole nokku mabbe o idum tidi sanne bi wonno sembe kabaruji dum en jogi non do bete hande di bismillah modo e herade ba hande non toraji di ngori leedi meden di dum lati sababu so yimbe le hewben joppi nokkule mudi en tiagal ko bonondo nokku no dirte kani bonzo kanye kany fa jotto da nokku no dirte tabako la le region banja garawi am yimbe le hewbe kanye nat le ngalurde kanye ko nande mudu be do yimbe be biti dalaji mawdi be jogi ton nyaloma hande non Mamadou Sama Seku
le d'accord de yurusu diplacé ko buri hewde urbe bura na ali alhali tiddo sanne be nyakuri nyamdu njamcini dam safariji jandesukabe etilaji kewdi goddi
ananga dem sanu
me wonto menen ka chukola amen jetton meda wada golleji sedan gaddu e tawed fu men la fa ko nyamete kay dernier tena nedda fu jodi do nuk fa duubi heewi so ni wi bete goto wi tayo pa on nuko ana tiddi sanne sabe todraji din jongal amen witti nukuji jogaje tewnde amen ko me nyamata meda hasingini handen e balle ko nari bangal nyamiri me tampi sanne
won gelea banka
faso ele wuddu leedi ndi urufufto bajangara jamare na wondi yeltude saabi hikmuuji di yogaabe mabbe kay na wondi e golleji cewdi yalla dan ko hebi kaw non yelama fuf yo rutade gelle mabbe le alhali mojjo
halibi am
fa nyol man handen men hasini e balleku hono nyamiri nanan mudum kuma tewta kasin heble wirfitade ya ciudi amen faso pelle yogaaji ana faabo amen huna fu wela foti so ana gallema faso yimbe ana faabo ma bamde leeru wotru yaade lebbi didi so balleku ware me tampan sanne sugaabe robe amen me ana naata galliji yogaji tewte kadde lonne tede ma defna yogabe dubbe wuri e mudum
nan fran ngini
ele kabaruji habari tun fawaji ngada naadi d'accord e gonde to minaka e gawo tawre fuf déplacer en europe nukuji kewdi sahal leedi ndi wonko hasindini fa hande
yido kabaruji foroba hebdi do beme am ande to page facebook e compte twitter sujo tamani Mali ko wombe leedi Tunisie ndi wattu jonu be be kaaja famde yalla made be kaani wirfitaade non kanko no deete Boubacar Sidy Bé goto e jangobe wombe tombe o hollitiri o wiide keddan ko mo sifido hen
on a lancé l'appel aux gens
ngadi no dango yalla yimbe le ngara windude inde mabbe ka non wattu wirfagol ngol kay tonga ko minen do mi min humpite no buri fufu yawde leedi gini neldi avion kenyan nabru ko warata chapano njo yimbe le jabe leedi mabbe ko dugadu na wondi imadaraji bangal mudu min bati kongol yogabe halnana en leedi Tunisie ko libe mette mabbe fode ko wondi gollede ko dum do weli min sanne wonno noddibe wondun non nelibe bataki
aussi qui nous ont envoyé de messages
miccitino wiide ko lati sababu mudum yo leedi Tunisie ndi kanyum wonde wadde torraji wattu jono fewde hono ballebe jabbirtobe le odo nokku suudu ministre humnido kabaro dum woni ko nayri bangal bibbe adama en leedi meden di wakande be gaddo battuji mabbe di de ko noddete conseil des ministres wiama yimbe la sappo jeddo kanyen bayilti jamboji mudde non biete leedi meden di miccitino wiide wailtinde jambore mudu di yaata e sariyaaji le nokko o sa rewi dati goddi an tonno be kollitiri wiide honne wotto so wailte jambore mudu hodo wadde so yimbe wobbe an jidi wailtinde jambojji mudde fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku sitan sitibe
yettore ana nato sabe neddo anda galle de jaa e mudun du ana hebe bangal laabi dewle ma sara jogaji hollitaade to leednin gaddu e tawede fu sere leedi mali ana yamiri biddo leedi mali fu wenyita yettore mudun soni ana muuji gaddu hebta lawon fel sonan do jokka seriyaaji nayri di bangal neddaaku e galleji lewi ibrahim ben mamanta touré neddo goto ando kabaru seriyaaji
so tal gum do yottuke ministre sariya ko wawi yamirde tiagal horgol madun sariyawul omene kabaru mudun yalla wallirde waylitere jambore nde ndenno andon kala jiddo waytinde jambore mudum no wawi hinnade dum e do yamirore saria
lewi yam sakul bali neddo goto andoto kabar fina tawa gennu sewu kanko holliti o yettoje ku heewi anan nandi le ledde meden balebe ga kanko holliti o kulleji yogaji ana wa natade sabe neddo wenjita yettore mudum
en malien e misalo bingel leedi mali mo fini senegal wawi yettirede job ka so warti mali o wawi waltinde job o latare tarawari fa le kedde leedi ndi le kedde duuji mali so no hebi njaatigi kanti do sanne ada wawi jaati omde jambore mako basu fola
lebi yimbe andere kabaru seriyaji wenkidi kon yettore mudum sabe mudum ana fawi do wolleji ma nayri bangal golleji en nanan mudum
bi kudde kecce ko remete le ngallure dum won to mi nyande wattu jon dum hejjata fe non jamaare wonde tonde hollitirwi dum lati sababu dum be bi ko heewi e kudde mabbe kecce de fusa jeewi leedi Burkina Faso di kanye leedi la godde kerdir en ton dum iwata jamaade wi ciokko cioggu mudum antide sanne nyaloma hande no fa kebe famtar kedde mo kanko no siaka sidibe ko hebini min to do facci tango Mamadou Samba Seko e sitan sidibe
rafi kulle kecce le lumoji to mi nya lati sababu tidal la cioggoji mabbe le ngal on no holitiri traware bintu traware o ina galle
ana fota watte hannen mi hebata de bibbe ledde nanan mu nukku amen do sabbe lemtaake ga ko he muudum fu leedi Burkina dum ittede dum wadde ga hunde fu ciottede bu noge nyolman hannen watti sedan tambe sottan fa bu temdere
o do alhari o latan ke jammo do kambe gollobe satanye Burkina kebel mabbe yirwi selaji waji tawade fuf e bi mabbe
menen genni boaki le leedi Burkina me jeya ko nari bangal lemde jardin men heba hen sedan tegal mu lamu an tampen amen sanne waddo de bibbe ledde le leedni min genni noddirten tenen jeyami jo sultan ana lema de bibbe ledde mede wuri hen
ko dun sabe kambe gollobe sardinye tumunyambe kebatal nanudde lumoji di kedana pertira moni do dembal fede ndemobe cercle tumunya
tidi gon de bibbe ledde hannen ana fawi do tidde la janko mata bamde hitan 1960 wartan fa 1970 do sabe so jardinage nanan modum lema tagi nukko amen no gagnol man hannen me fotti hebde pompeji nanan modum
fodde kado tidal hewene dabare jamara tu nyagay na wemba fa hande e ndudo lewru minyo korka won ko isa kulba tabni si jotamani gilatu minya
wattu jonen kalawno kabar delde den gori leleedi meden di sa jeewi be bi hi do nogay go lewru fevrier ndu won nyaloma keejenaado ko nayri bangal yirwinte delde leleedi meden di fedde UNESCO de kanyum futno dido imadraji il hitane 1999 leleedi malinde wakkande di mako hewta leleedi meden mi citeede wi delde kewde kanyum gunno jenginede le nokko ka do e telefono ko dartete ko fa hande heba ko non be kolitiri wiide Ali Sisi jababuji dika ana labi tundi fu wala hem yimbe la fu jabirbe dido jandeji so dum latike mathematik na du jandeji goddi le demde godde a tawa ande mudum ana uri ko honoro mabbe ko futirde janginde ele demde kaltede le leedi amendi leedi malindi iwe dum fuddi janginde halaji goddi gollo latol ka latike sababu e juude sukabe jangobe gombe ni chuudi klasiji hakkune di subade jangude hala ko be jidi kalte kale leedi amendi mahamadu keita jom sudu le kol goto ka holiti wiide wattugol halaji kalte di leedi amendi ele jande chuudi le koliji di ana wawi latade sababu landinde sukabe fagasa
la langue maternelle
dengal yaya darne mudum ana mun sande ni ngurdam bingel adam mide yidi laamu leedi di wada ko wawi du fu yalla ana faabo sukabe faabe keba faamude ko be janginte le demde godde hono français kan e nandore mudum e be jogi tiddalaji kewdi bangal mu dido halaji ka sukabe jangobe lycée sigaso fa yeto kitaka gundi ni dum jangirobe to e bamanan hore ka holiti wede ana faama sanne ko be janginte ko ga yimbel wobbe gombe tum be hala mudum wana bamanan hore faamu mudum kanyu en ka na tidi sanne dembe kalte de lilidi amendi janginte di kamin kam faamata hin fi hu min nanta fe bamanan hore min koroborojo bengal datol ngol yimbe wawi haldude e mudum e juude kanko lasana jomasi pedagogue
yeri winde dem de kalte de leedi amen di ana wawi nabude yeso kolleji fina tawale leedi ni
si vous parlez
fa halde neddo e dengal gal nanata ne o hebata fam neddo ka ko andirte leedi amen di ni woni hala mudum miden bawi peynude dem de yaya de me kalta leedi amen di ele ko janginte de chuudi classiji andine tan wiide jande ele demde amen le lycée ngaji di wana nukule de fu watte leedi ni nukule kewde de saha leedi amen di kanyu enka rafi monsieur m janginobe dedo demde ana mate tu
sekrabe mbiyan dokkaten betande do kabaruji meden di min juutom kala do bo don tawel le malife mangal mudo di do kabaruji fuso ngabirdo beme amen ande to do ba hebudir do so ngadi www.resujotamen.org min biya min juutom kala do bo don tawel le malife mangal mudo fan je fe no kon ande do no do e ser so Allah jabi heje amen gomi noddata programme education wara inshallah fa yotto grand dialogue to yewtere meɗen nde garan yo wade dow ko nayri bangal heeɗere sukaɓe le leydi meɗen ndi miccitede winno torraji ɗi gori kañe fa yetto woyltagol wotto e noon ndunguji ɗi gasirta kañe fa yetto kasaraji ɗum laadiki sababu so heeɗirana wonde mate le nokkule meɗen ɗe imadaraji ɗi laamo wonde wadde ñalawma hande ɓe mbi ɗum e tawre fu ɗum heɗeta wotto joni on ɗatolngol ɓe nangilgol dow ɗum yaafa fa keɓe famtade keɗɗe Mamadou Sama Seku kañe sitan sidi ɓe ko pewni en dow hen
ebi Martin Pascal Gedebe horejo kabaru nyamdu leccudi docteur Okita ko warata chapane jitti joy li temdere sukabe yewtabe be na jogi tielaji rafu nyamduji holtibide haba mudun dun na wondi tielaji le region
men lafa kaki sanne le docteur amene do sabi me wala leso fete nawa amen leleto tiagade mudun jati me wala kaki dun ko nari bangal nyamiriji han hokkede cugalu pamaro ko tuti kewdi ande docteur handen leso wala le mudun fayottade honen ko nodirta saturo met ko fawta amen mamde pofangol sukaben fattade ƴewde honan ƴiƴam be wodiri goto tammi jogi de genni kita do appare ko noddirte extraterre d'oxygène o wawa heejide naabe ko fukki hon cuut tati yaade cuut ne en nanal mudum
3-4 sal
ebi docteur o tielaji hun cangul hore na wodi yo buri fuf yebare gollira humani de kabar mudum yebare nyaw o e rafi teddingul halaji yogaji docteur embe
sa ƴewi hannen be indrabe ko heemu en beden lafa ku nyamete du jaati sabi hannen to cugalu ngodu nyablay mo ana satti rawbe ko heewi le nukku ameo kambe darde e galleji ka e musakaaji wadum en fu to sabi hannen so dabri ana han fiede honana be rawbe han paabirede soni dum wadaka wala fu non golleji hunciri hore
ka dum fu tawede indarbe be kay hulti beltan ki ko kabar mudun hunciina hore ko be tajuri dun wiide so mabbe be durge cellan
wattini ma fuddoto nyawngo cugalungo le yontra arondre ana wayi wattede o appare le kine mabbe duga samtin ame handen be kalni amen kasin so mere nyamina cugalungo ko noddirta tigede geno sunu wala nemen lota juuda amene falla duudum hebi nafa mudun le jandene men ke fa handen hakle dan jotta ken sanne sabbe me war ana fada balda tati handen me lonki anade jaati
bangi goddo dun kanko Umar Ibrahima Gajaga kajado kabaru nyamduji tun nuku deplacer en sokura le lam muti e bi mako ima daraji fewde rafi nyamduji no wondi yirude sere sere
nyamdu suka wonta be def ci be wali ni nyama tigi be o tan ala hatti alla tabi tan terde mudum sella ne ko tawama min jeewi tawama welde ko olum ko huti fa e bodeje o tan jonkay wana hono nyamdu min tan ne suka on jaade hore dum sella hande kay min kitta am min ko amin do kay to waje de idi timmi jaade no nuku do jeede yene ci dum wawa timmir fa dum laabo non so non ko buudi ke tan wiete timmi ba joni le lewru wa tumbi fuuni yi ay do le kuuta be ta
to sika su tun no le baler leedi ndi dun no ndi biltade sede sere o do kabaru lati do tidalla yari yeso wakat joni o ebi kanko docteur Aboubakrine Maiga hore jo kabaru nyamduji cuudi docteur Sigasu lugaji ngadaade le hitane 2022 holti kaado tidalla buutike sanne e le region o
onete mi hebno ko yata fa poingaaji jeegon le hitane 2021 no fuddi gal le hitane hikka le poingaaji joyme won le mudum sa ƴewi jaati le temdre cugalon fu a tawan sappo e sedan tan wongu di nyablaaji maate mudum le leede fe mangal mudum du sabi hande so meɗe way haalde wi le hitane 2022 wartande nyolmon handen ittorraji hunciken sanne sabi dabiriji mawdi fiyama fotade famtune jamaare ne le lamorde fu honane golleji din wadirte no wodiri sabi le imadraji amen ni rewbe ko heewi faami amen sanne du sabi so nyolmon handen ko naari bangal cellan kambe ka sugabe mabbe torraji hunciken fa wodi
ka dum fu tawede kanko horejo kabal nyamduji tokki tatun hulti wiide ele hitan 2022 alqadara yimbe le yube hen yewtali goto le temdere selube yawti chapane jetti joyi le temdere sabi madraji programme alimentaire mondial pam do en timata yewtere meden humaninde sukabe leedi mali jotali kertadi fewde sukabe gaw on jarama hedari yonji yontere warore.